Kilifi North,
tunashuka na bendera,
kisha ubunge,
tunapa bendera,
mama,
tunashuka na bendera,
Kilifi North,
tunapa bendera,
ubunge,
tunashuka na bendera,
Kilifi North,
tunapa bendera,
ubunge,
tunashuka na bendera,
Kilifi North,
tunapa bendera,
mama ni mama, mama ni mama, mama bendera, mama yu sawa, aliyefanya mengi tazama, acha hasira umpe mama. Kilifi North hobunge twakupa wewe, mama bendera Kilifi tusonge mbele. Nache hoya,
hoya,
anume huo,
huo,
vijana hai,
hai.
Umpa bendera mama Titanic. Kilifi North
tunashuka na bendera,
kicha ubunge
umpa bendera
mama,
tunashuka na bendera.
Kilifi North
umpa bendera,
kicha ubunge
tunashuka na bendera.
Kilifi North
umpa bendera,
ubunge
tunashuka na bendera.
Kilifi North
umpa bendera,
mama sasa mufanye mambo, usiachwe nyuma mengi agenda kombo. Oh oh, mama bendera we mbunge wa kwanza, Kilifi North mwanzo mpya tuanza,
mabadiliko mabadiliko,
mama bendera
Kilifi North,
mama bendera
apewe ubunge,
mama bendera
Kilifi North,
mama bendera
apewe ubunge,
mama bendera mama Titanic. Kilifi North
tunashuka na bendera,
kicha ubunge
tunampa bendera
mama,
tunashuka na bendera
Kilifi North
tunampa bendera,
kicha ubunge
tunashuka na bendera
Kilifi North
tunampa bendera,
ubunge
tunashuka na bendera
Kilifi North
tunampa bendera.
Mama vijana sote tufanye mambo, tusiachwe nyuma mambo yagenda kombo. Mama bendera we mbunge wa kwanza, Kilifi North mwanzo mpya twaanza,
mabadiliko
mama bendera
Kilifi North,
mama bendera
apewe ubunge,
mama bendera
Kilifi North,
mama bendera
apewe ubunge,
Kilifi North
shuka na bendera,
kicha ubunge
nampa bendera
mama,
unashuka na bendera
Kilifi North
unampa bendera,
kicha ubunge
shuka na bendera
Kilifi North
unampa bendera,
ubunge
unashuka na bendera
Kilifi North
unampa bendera.
Tuote sasa tufanye mambo, tusiachwe nyuma mambo yagenda kombo. Mama bendera we mbunge wa kwanza, Kilifi North mwanzo mpya twaanza,
mabadiliko mabadiliko,
mama bendera
Kilifi North,
mama bendera
apewe ubunge,
mama bendera
Kilifi North,
mama bendera
apewe ubunge,
mama bendera mama Titanic.
Kilifi North
tunashuka na bendera, Kilifi North
unampa bendera,
ubunge
unashuka na bendera
Kilifi North
unampa bendera.
Mababa vijana sote tufanye mambo, tusiachwe nyuma mambo yagenda kombo. Mama bendera we mbunge wa kwanza, Kilifi North mwanzo mpya twaanza,
mabadiliko.